Alright.
Kipaji amefanya none ni shamba kudanki danki moyo ameuataki amefanya pengine siende ni baki baki my love my love minachompenda ya jui kumona minachompenda ya jui kususa Na chompena ya jui kuvunga Mina chompena Agari gari baby wangu yo My controller My controller My controller She's controlling my medulla My controller My controller My controller She's controlling
Ngoja, na siri moja wacha nikuibie Unavonikosha, unanitoa mawazo yote ya mie Umenifanya zumbu kuku, akili yangu jina lako wewe Ulivo shunu, hata kwenye genge, nisitaki wele mwenyewe
Uwe ndo mama kijacho, roho yangu pendacho Uko kwenye moyo ndani, mi umenishika kuna
Mana nikiku Natamani nikupige busu baby girl oh my love Ndo maana nikikuona moyo wangu unadunda Natamani nikupige busu baby girl oh my love
Minachompenda ya jui kununa Minachompenda ya jui kususa
Jumpin' I got it, baby.